Niyopela mazwi abulelangi alumbe kamolena Jesu kiyena fela mweteleliya ona ufabo pilo kiyena luli selila manzi ela ela wamunzi munzi wandate Si waka
ina
wao pilo waka nitalumbeka wena kamita
jasumu
pulusi waka
ina
wao pilo waka alina muli kaninge wena Si waka
ina
babo pilo waka nitalumbeka wena kamita
Jesu
pulu si waka
ina
babo pilo waka alina muli kaninge
Anina Muli.